exclusive from ZHitsPromos.com.
Sima kibwesha mumu tima wida panga piti kwa tuwali kusana na abandwai. Pulisi lafu.
Sima kontra.
Mina gamane 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 garibe nchito. Mina gamane 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 garibe nchito. But you gotta dance for it. You gotta shake for it. You gotta dance for it. You gotta twerk for it.
Uvipanga suniona. Uvipanga suiziva. Uvipanga suniona. Hona mwe uichaila. You gon' know me, know me.
One day.
You gon' know me, know me.
One day.
Uvipanga suniona. Uvipanga suiziva. Uvipanga suniona. Hona mwe uichaila. You gon' know me, know me.
One day.
You gon' know me, know me.
One day.
Kukwileko,
awe.
Nikukateko,
awe.
Nikukwileko,
awe.
Umeka, umeka, umeka vichiani. Nikukwileko,
awe.
Nikukateko,
awe.
Nikukwileko,
awe.
Umeka, umeka, umeka vichiani. Nigo buy a bottle of whiskey. Dani mapaki neni sigisi. Balwanda guno nigisi. Itizamwa baga sigisi. Uzani zivalelo, uzani zivalelo mama. Uzani zivalelo, bigisi pendandine. Uzani zivalelo, uzani zivalelo mama. Uzani zivalelo, bigisi pendandine.
Uvipanga suniona, uvipanga suiziva. Uvipanga suniona, hona mwe uichaila. You gon' know me, know me.
One day.
You gon' know me, know me.
One day.
Uvipanga suniona. Uvipanga suiziva. Uvipanga suniona. Hona mwe uichaila. You gon' know me, know me.
One day.
You gon' know me, know me.
One day.
Kale denya dina mane sonara kapenya tatuara tudafunya maninga na ine chena tonya wangu pendise big team ay bata system nga Jordan tatumisa limu
ase ukepushe CV Yesu tulisha mabumba nga Yesu wakoro kuchida kachaswa mayo kukoro baya nemi suse
niwe bonde kabila birede niwe bonde shitira neyi pawa niwe bonde nwina mairaidi niwe bonde nina ndashitira paligero shitina holo nikonda mwamene uvina se koko naro ndebina walipanga jusitina umusana wa ma VIP bakabida wose itaipi koma lelo ni wendipo tekutinde kabili chupo yeshi diafu pundipo so heavy kwa tibebi ipo ase you are a morgo jayman
umusanu wa shunguru kaso kwa tuwade ipangida wemwe
uzani zivalelo aida. Uzani zivalelo mama. Uzani zivalelo, bigisi pendandine. Uzani zivalelo, uzani zivalelo mama. Uzani zivalelo, bigisi pendandine.
Uvipanga suniona, uvipanga suiziva. Uvipanga suniona, hona mwe uichaila. You gon' know me, know me.
One day.
You gon' know me, know me.
One day.
Uvipanga suniona, uvipanga suiziva. Uvipanga suniona, hona mwe uichaila. You gon' know me, know me.
One day.
You gon' know me, know me.
One day.
I say. Hey DJ Kandiki, Kandiki na kumunaida. Hero. I say. Please love na kumun. Kashimane in the building na ina mujo baida. Aero liye. Se.
Oh my gosh. Extreme Records.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.